Dozi na kuhefas na kucheze ya Bricky Show. Wasani show ziko, oh Bricky Show. Aha aha, Bricky Show. Watoi kwa mta, Bricky Show. Kauna ni daido, Bricky Show. Wanacheza Bricky Show. Ati, Bricky Show. Bricky Show. Bricky Show. Wanacheza Bricky Show. Ni Femi One bado on top of the game. Is Mombile pia na flow. Naweza check up pia kwa track. Bora tree rhyme na oh. Oh oh. Wanafiki wanakula moto. Basi kula ho ho. Ho ho ho. Santa Claus lakini I'm back again tena. Tena. Chuka time towers. Towers. Ama antenna. Awashikanishi itabidi basi wame staple. Bado wana bachka vile iva likula epo. Kusia kam hivi, hivi. Ni mahale hale. Hale. It's a damn dili. Dili. Where's the money money? Money. Song ya kamili. Mili. Ili ya wale wale. Wale. Na nili kill remix. Vi wele wele. Dozi na kuhepas na kucheze ya Bricky Show. Wasani show ziko, oh Bricky Show. Aha aha, Bricky Show. Watoi kwa mta, Bricky Show. Kauna ni daido, Bricky Show. Wanacheza Bricky Show. Ati, Bricky Show. Bricky Show. Bricky Show. Wanacheza Bricky Show. Step aside, basi miss business yuko area. Not you papi, karibieni hapa area. Smile ka unataka, itakuwa ka ujaka. Posho papi Mr. Price, ama ile market ya toy. What is, ha? Ata kinyozi hajinyoi. Leo siku ni turn up, kukunywa kasamaki. Madem pia to turn up. Independent, call me Ganji. Nike baki, tuna party. Kama watu waisi baki. Sia kam hivi, hivi. Ni mhale hale. Hale. It's a done dili. Dili. Where's the money money? Money. Song ya kamili. Mili. Ili ya wale wale. Wale. Na nili kill remix. Be wele wele. Dozi na kuhefas na kucheze ya Bricky Show. Wasani show ziko, oh Bricky Show. Aha aha, Bricky Show. Watoi kwa mta, Bricky Show. Kauna ni daido, Bricky Show. Wanacheza Bricky Show. Ati, Bricky Show. Bricky Show. Bricky Show. Wanacheza Bricky Show. Mad thing. Tumemaliza kucheza Bricky Show. Next game, Kaka Empire, Enjo.